keep them young, total fire in a van. That's the whole point of it. You're not total fire.
Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa loko wakho kunakimi wachaza tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa loko wakho kunakimi wachaza tabuthathanga basakonga nabanye. Yazi ukhaliswa yini? Ukhaliswa ukuthi lo thande benginika lona sezoya komunye. Ukhaliswa yini? Ukhaliswa kuthi mangithi I love you, also I love you too, it won't be you. Yazi ukhaliswa yini wena? Ukhaliswa kuthi le mpathe benginika yona sezoya komunye. Yabona kukhalisa kakhulu, kuthi mangibona ngijabulile ngizobe ngingajabuswanga wuwe. Sokukhalisa kakhulu kunako konke, kuthi inkonzo yasebusuku sizofaka omunye umfundisi. Senzila kakhalelwa, khalelwa uzumekile, uzenzile. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa loko wakho kunakimi wachaza tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa loko wakho kunakimi wachaza tabuthathanga basakonga nabanye. Ngokumthula umthwalisa usidimoni empilweni ya. Phinde futhi ngibonge idlozi ngokumvula amehlo lisusa isichitha empilweni ya. Yazi bengazi kuthi uthanda into emnandi kanjena. Lesilima bese ngifihlela olukhulu bengazi ukuthi mina muntu kala ngobe dumele. Bengayazi tears of joy manje sengiyazi kuthi ukujabula kuyashintshana. Buka manje kuhleka uba matshela matokwenzakale bunyame sasa kuyovela uba. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa loko wakho kunakimi wachaza tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa loko wakho kunakimi wachaza tabuthathanga.